Yo, you're himself in a way.
Don't try.
Beats crazy.
Ready, go. Yeah. Yo. Ndakula moyo wa mafuto kusaka zindarama. Ndika makuwa usaseke sineko panga drama. Ndye, Dimas Chesa. Ndye, Dimas Chesa. Ndakula moyo wa mafuto kusaka zindarama. Kama kuwa usa seke, sende kupanga drama. Dimas Chesa. Ndakula moyo wa mafuto kusaka zindalama. Ndikatuona usa seke, sende kupanga drama. Kusaka zindarama. Ndika makuwa usaseke sinde kupanga drama. Ndye, Dimas Chesa. Ndye, Dimas Chesa. Ndakula moyo wa mafuto kusaka zindarama. Kama kuwa usa seke, sinde kupanga drama. Ndye, Dimas Chesa. Ndye, Dimas Chesa. Yo.
Shadow Medic.